Yeah. Big sound for the ladies. Yeah, you know who it is. Hanko, Singida, Dodoma. Man, we shunge mwona. Me hurt jozi na posoma. Cozy, sura, bodi, gozi yake noma. Girl na toka daddy slime. And they all say that it was time. Ila she wants some. And I told her all about the bopper bottles. And she really hopes that I'd pop one. Die. Paka nafanya madance, umana baby anamkubali pop. Kana kina burner boy na kina Egyptian. Kama rasta, had to ask her. Iyo nani li, inatoshaje kwa suruali. Domana ma uncle wanaonga mali. Mkono kiunoni kila mahali. Lazima nilinde mali, mhuni sina habari da.
I move your body like snake ma, washangai ka cinema. Nikiyombo sejentema. Napenda unavyo tetema. Move your body like snapma. Washangai ka cinema. Nikiyombo sejentema. Napenda unavyo tetema. Killer, me vocal bound killer. Tingalingaling, kitandani stoki bila. Beautiful queen, nakizungu shagadira. Ronald Josin, nakichanza na mpira. Mama toto akitinkisha, tinkisha pam pam. Chenji unarudisha, tapika tam tam. Anavyo padirika, let up my sham sham. Roga mikapisa, chizi kwa sam sam. Mama toto akitinkisha, tinkisha pam pam. Chenji unarudisha, tapika tam tam. Anavyo padirika, na let up my sham sham. Roga mikapisa, chizi kwa sam sam.
I move your body like snake ma, washangai ka cinema, nikiyombo sejentema, napenda unavyo tetema, move your body like snake ma, washangai ka cinema, nikiyombo sejentema, napenda unavyo tetema,
kampeleka ada chuga, afu zenji. Akichomoa amewa bendi. Mshenzi naonesha maufundi mengi. Agome kurudi kwao kaduli na baby candy. Afu geto lenye like gangster tu. Jai nakata kwa mawazo ya pesa. Juu ya kitanda tunafanya kitu inanesa. Ata selewe jisi nilivo mteka tu. Move your body like a snake ma. Washangai ka cinema. Nikiyombo sijentema. Napenda unavotetema. Move your body like a snake ma. Washangai ka cinema. Nikiyombo sijentema. Napenda unavotetema. Brrrr, da-pa-ta-pa-da-pa-ta-pa-ta.